Napenda na hadithi tofanana. Wameshauliza lini twaoana. Imeshatokea mengi mitihani, ila bado tutokazana.
Jana nimepita kwa jirani, akatupa jiwe gizani. Ati huyo ndiye ule biti mrembo aliyeleta penzi la msanii.
Aiwe
mwambie mambo bado, apunguze makasiriko, kwani maji yako kwenye jiko. Anyway, anyway, iche mezona na kifasheni wewe uzima kande. Oh baby,
baby we mtamu,
baby we mtamu,
baby we mtamu,
baby we mtamu,
baby we mtamu, mtamu, mtamu hadi napata wazimu. Yeah,
baby we mtamu.
Yeah.